obufumbo obutuufu waliwo okuva edda mu lusuku Adeni eri Adamu ne Kawa Katonda yeyagatta omwami n'omukyala yabalagira okuzaala bale
obufumbo bw'omuwendo
yekkulu ensooka
obulemeza yasumwe
mu bufumbo bwammwe bambi sanyuka malala tetuimbe haleluya
obufumbo wetendo
ngamu kama mwali
obufumbo wakitibwa nnyo
yekkulu ensooka
kulemeza yasumwe
mu bufumbo bwammwe bambi
kuuma endagaaniyo
gye mulaganye leero tweriire tusanyuka malala tetuimbe haleluya
Mukama yaraba, bakirungi okubeera, omwami n'omukyala, maka amatukuvu, Katonda kye yagatta, tekigatulumenga, atubaganyize emirembe.
Obufumbo bw'omuwendo,
yekkulu ensooka,
kulemeza yasumwe,
mu bufumbo bwammwe bambi. Sanyuka malala.